naga malio kuwa nikwambia simu yake zile simu yake tupa hiyo simu bro.
Ah na jengi tu aje mimi konga iko bonito sipendangi
tupa simu ya China.
Huawei mse ai one of the best. Check 1212 what it is, what it do, it's your boy Rapul.
Kijana wako Dari Smith.
It's your boy of your middle. Favorite consumer.
Certified hater.
Certified hater. And welcome to Vibes and Inshallah podcast.
Jolo ni vibes na inshallah. Hopefully hizo vibes zita melt.
Bana, kwanza shout out to Smith manze. Nukuja hapa ni kwa maunenge.
Ah, pusa.
Kiyo, kiyapo simbi flani hapo. Kwa na jezimbaya, so ajamaa wiki yenyu imekuaje?
Kwanza nilikwambia hiyo sukuma ilikuwa just from the backyard hapo nyuma.
Nimekuwa nikizipimia, nimekuja nikazipimia.
Umezicheki, umesikia ule ni healthy, organic.
Lakini maintenance, wakia maintenance.
Maintenance in terms of...
insecticides
ni nini? Insecticides. Hizo ni baru lagi wanatukisha. Seed kona tu, endelea bana.
Wiki yangu imekuwa smooth.
Wiki yangu imekuwa fit. Nianzie wapi? The last niliongelea ni though imekuwa slow man. Nimekuwa tu bana. I can't say much about it.
Imekuwa last week ndo kumenyesha nyesha. Last week ndo kumekuwa kunyesha nyesha ufahamu.
You can feel kwa wapi?
Last weekend ama weekend.
Wednesday.
Sindo na sana najaribu kukumbuka hii weekend nilikuwa wapi. Ndio ni tani jaribu kutest kama kuna anything that happened. But no, nimekuwa tu prako back. Prako sana. Anticipating for this coming weekend, tuko na gig social house. Kuna event inaitwa Yente Festival. Yes, excited for people to tag along.
Kweli. Utakuwa una perform peke yako nini ama
shambia? Sinuze maswali mimi. Ndo research.
Brocode
wako na mangoma YouTube nezo. Awa nizara dagani.
Wiki imekuwa short. Mi wiki yangu
manze wiki ime flash though.
Last week ndo kwa mimi last week ndo nakumbuka hapo kuna nishanisha ufahamu.
Na yeye wiki yako imekuaje?
Nimesema tu imekuwa a slow week
bana.
Kwanza mimi kwangu imekuwa a very imekuwa wiki nyingine ya mbwakni.
Tough.
Imekuwa tu a dark week lakini ndio zuri nitoaje jana at least nilikuwa to link na mjamaa. Ama lap ni nini kakwa tu kakwa some positivity najua hii weekend yenyewe niko ina dark place
dark times
lakini tuko hapa nashukuru manze. First of all, shout out to New State 458 na nime drop kitu
beat hapo. Kwa nini nipatana na popo?
Nasemaje huyo?
Siko stage kipanda roji. Nikamgotea na nikamintroduce kwa trip.
Trip moja.
Wait for new bangers out.
And speaking of our majama leo tulikuwa dai tuongelee issue ya producer ama the topic of...
No, tulikuwa tunataka kuongelea production. Majorly in music na hiyo ni audio na video. Sasa hapo...
Let's not do both, audio na video.
Yeah, mina feel. Tunaongelea tu as an artist, as a producer, marketer.
Fan.
Consumer pia, fan, whatever. We una media aje, acha tuanzie na MLO, Mr. Mzio. Producer. Bana, Mr. Producer bro.
OVO.
Kwanza from the management. Jessica kwa watu wako under management. Na finance huko.
Haya.
Mr. Rapul. Leo mtasema wao ma producer wapendwi. In terms of the production as a whole ama my point. My
view ni. Unaanza sasa kama kwa tuseme audio. Audio una midi process yake ikuwe aje, kwa studio unataka equipments gani, process yako, how audio, una feel kama artist wako wana eh, kama audio alafu sasa vidaku final product na hawe vitu kama hizo.
Tukiongelea production ita mimi na feel for an artist ita depend anafanya nini ama artist wenyewe anataka nini. Juu most of the time ita narrow down kwa an artist. Juu obviously kuna watu napika tuseme kuna live music, mm-hmm. contemporary, hizo alternative rap, naona kila mmoja iko na style yake. Yeah, but me like after experience yote nimepata na niko na Seko hizo studio, mimi wana tu the best ama key part ni wewe mwenyewe kwa unaweza pata setup yako, inaweza kuwa very key in terms of nyai time msanii aanze kujua production na jioni na wasanii. Si wasanii wengi wako na hiyo skill ya. Eh, so unajua ka for an artist kwa unaweza jirecord na nini. Ina mimi na feel na create much easier work, ninakuwa imprint yako kwa hiyo project ni 100% wewe. So yeah. Not yet my fans kitu
authentic.
Kitu authentic.
Wewe.
Mimi. So nataka nigusie upande ya.
Sasa wewe Mr. Guya muongee in terms of money.
Mimi sisi ongea kama
mimi nitaka uongee saka producer alafu mimi ndo ongea sasa kama artist.
Gawajie.
Eh, nimeona hivyo ndo inaweza reason best. Jo hiyo description yako imefit sana wewe umeongelea vile umework na sasa si ndio?
Yeah.
Sasa wewe ongelea vile labda umework na msanii.
That was street.
Bas.
I think for now kitu naweza kwangu ni kutumia nayo. Ama unaambia kitu unataka. Lakini kama ni kama unataka ku involve ni sawa. Si kuna ile ku involve unataka kuna ability yako unataka hiyo sound.
Sawa, utaki mtu akam na idea yake.
Unataka hivyo mimi nataka yeye, nataka artist ku involve. Yeye kwanza, si hadi mimi pia mimi nataka ku involve now. Msanii yo design. Isiku ati mimi nafanya mambo yangu afu nakutumia kwa watu wengine.
Okay.
Wewe una rap tu hivyo.
So mimi
lakini yo nituaje hiyo vibe lazima tuikue.
Niko studio nime notice pia kuna hiyo differences ya producers. Mm. Kuna producers au kuwa protective sana na beat zao. Mm. In terms of kuimanipulate sana wewe. Mm. Alafu kuna wenye wako very very good at picking ideas kwanza sana my instruments. Mm-hmm. So mimi nilikaa hapo ku realize kuna hiyo aspect ya mse ku learn instruments, anaanza pia yeye ku feed off live mm-hmm. instruments. Mm-hmm. Na kuna mse akaniambia the perfect way of recording an audio ikuwe mm-hmm. better ni when tayari mkuwe mnaicheza. Yaani sasa tunaweza wapigia show na hiyo ngoma kabla tu record na mbambike nayo msikie yeye nini wanguri.
Show as in yani acapella la ama beat
naye kama whatever sasa tuseme kama mimi ni band ndio. Yeah. So unaweka vile broken si perform. Yeah. Sasa hivyo badala kwenda ku record first then you come replica with the band. Mm. Sasa band sasa to come to create live ngoma band. Eh, to create mimi naongelea in terms of live band. To create ngoma then to iprako after sasa tuende studio. Ati hiyo sasa hiyo in terms of hiyo ngoma itakuwa na richness kushinda producer kupe beat. Okay. Eh.
But nikuulize, umesema hiyo unaona kama broken ni band, si ndio? Instance ya rapa unadhani hiyo process inafaiko yaje kwa KPA?
Si rapa ni musician tu bado, na yeye ni creative. Kuna marapa wako na band, wako na nini?
Okay,
na kuna rapa pia wako na unaona hiyo design ya production.
Mm.
Bora mimi nimejua production, naweza tengeneza tu muziki zangu pale ni kikizma nini. Na ni lete tu bado live.
I think kwa msanii ni hiyo pia interest. Unataka kuwa na producer, akuonyeshe vitu mbili tatu, sina kwa hivyo. Alafu kuna wale tu wanataka, kuna wale wa kutumiwa tu. Especially kwa unajua mimi na make beat type gani unaweza nitishati hiyo type afu nikutumie hivyo, si lazima ku involve. Lakini kwa unataka ku involve pia ni sawa. Ndio chemistry pia na build hapo. Ndio kwa maana wasanii wengine kutoa album kutuye na msanii tu mmoja. Mm. Na trust yana anajua bado kitoa beat zangu na mjamaa nikompata huko. Ah.
Hiyo sasa
na Kenya tujiona shit kai kifanyika kama hivi. Ma producer kutoa
nani? Wakadinali.
Producer
na top pack yake ama anatoa
album yake, yani album yeye ameselect specific artist ameraya hiyo.
Sikonukurada. Lakini sasa si tumeona kuna interactions za producer na artist in terms of kama Big Beats Africa na Wakadinali.
Lakini kwa sahii tunaweza
yani unaona hiyo growth ya production yao hadi unaweza tell jo iko iko mad wanaelewana. Sasa hiyo chemistry
ni chemistry iko.
Iko. Sasa hapo wamepraku yani kutoka.
Hadi tukiangalia individuality hizo album walitoa, hiyo album ya Munga walikuwa hapo sana mdama. Alikuwa heavily maliza mama piano kwa mwisho alitukorrupt. Ni sawa, alikuwa heavily involved kwa hiyo album ya Munga.
But tukiangalia hiyo upande wa producer pia, kwa wale nimeinteract na ama vinaona, kuna ma producer wenyeenda shule kusomea production. Then kuna hao wenye ujifunza tuseme tu self-taught, ma YouTube tutorials nini. Kuangalia tu. Na mi personally mi prefer kuwork na mtu ana mtu amejifundisha tu off nini. Jo nimekuwa na wa producer wenye wameenda shule.
Acha clear example. Amo nizendelea funda kupewa
before nasema ni mtu duneza producer za Knaye of Rip ni sa ule mwenye ame self taught juu interest ilikuwa kwake kama ni first akajituma akajifundisha sasa yako sawa sawa. Lakini nji mtu unaweza hawezi wa Knaye hivyo of Rip ni engineer lazima uko wewe kiumbe wa Mike Dean wewe wa Mayolo mjamani yeye ana mixi hadi mimi kabla tumeka nikimake beat lazima nimtumie mix hiyo.
Acha nkushow.
My engineer ni yeye, engineer ni very important.
Sa example yangu ni Trip. Trip yeye alianza production yake ya music right after high school. Hiyo time vile alimaliza na alikuwa na playing church hiyo for Insta. So unaona hiyo ni interest ilimuingiza akagrow, akasoma, ameiva. Lakini sasa akitafuta wera naambiwa lazima ukoe na certificate. Yaani amepoa hiyo pressure na community lazima aende asome. Si ameingia kusoma. Bro ananiambia sasa yeye alikuwa anafundishwa FL. Kitu mwalimu anakufundisha yani kwanza mnafundishwa pako yani mnafundishwa basics kama for 6 months wewe hizi ni vitu yani unaona mnapimwa tu wewe usha na hata mwalimu sazingira na wapima tu kwa tu wewe
juna unaenda kwa mtu mwenye ameenda shule mna deck work na yeye alafu na job for an artist so artist upata tu creativity ama u pick up tu kitu bado upata au ma producer wameenda shule huko watu wamezi nini.
Lakini sasa kuna pia maprodusa kuna sasa unajua mimi sijui okay sija interact na maprodusa wa shule ya production but
Kenya specific
mimi nimeinteract na maprodusa wenyewe wameenda shule ya production yani wenyewe shule sasa bro mimi wenyewe mimi naoni mwa DJ kwanza leave alone being producers. Wengine wame interact no bro kulearn music pia ni key.
Mimi kitu na kitu kulearn music ni saa lakini production ni mimi hadi shule saa labda useme engineer ni sawa ni production nare
plus
unajua production kwa nini ni production mpaka yani kitu audio itokee kwa safi si ya tu tengeneze tu beat
yeye ni kanzi engineer. Dokumenta ndio nakwambia kuna hiyo ni kazi engineer.
Sound engineer anafanya nini?
Sound engineer. Na
ngoja sound engineer producer kwa ngi na
kuna ma producer multitask anajua ku engineer alafu end producer. Ndio angalia album ya Astral. Sasa band au hizo mamnini wenda ka genius kuna mmoja li ndonani kuna beat fulani na Nel tumiana ndonani hit boy. Unacheza hiyo beat before na after. Oh my god ninakwambia ishike na sound duro beat na sound raw kuna vile beat na sound raw sasa yakitumia kuna vile anaisafisha lakini kuna ma producer kuna hiyo ability skill
ni ability bro skill. Ni skill ni perfection bro check ni perfection flani la nika trip vile alikuwa ananishu bro kila kitu ni waves kwa music. Sasa lazima ubalance bass mid na high na sasa kuna aspect in terms of bass guitar, we kuimba nini, sax ikiplay lead, sasa wewe kujua kumajizo vitu na si ati unaona nasema hivi na sound simple but ibu imagine hizo vitu zina move kwa ngoma na iko different times, so lazima zote zikuwe balanced, so hiyo ni technique flani tu lazima.
Hadi tukiangalia ngoma za kitambo ndio ngoma zote nani aliproduce, ndo nani Claymo, beat ya Claymo. Claymo si ndio? Ndio mwingine anatoa ni Claymo pekee si ndio?
Time gani hiyo?
Lakini unajua sahi time ya FL, hii time ya FL ndo ma sound engineer actually wameanza kukam kwa laptop. But initially ma sound engineer walikuwa wana fix up, yani
technical.
Ile mixer bro. Ukikuwa pale kwa ile mixer vile inachukuliwa kwa ile mic ndo inaingia.
Mimi kwanza mimi kuna kitu nitanon sema before event ianza mimi time ya kuset up. Hayo unapata tu kuna area tu yao fulani kuna tu mix up nini.
Baya baya.
I love you kwa timu sanii pia anajua range yake ya voice ama anajua.
Sound check by the way kwa amazing.
Kali niliona sound check ya Fena 2019. Alikuwa anajua ni ajadi anaongea na ambia ni aje hebu fanicheze hivi na sauti yao.
Nini ile Nairobi.
Ile ya gig dynamics kwa nini ya gig dynamics.
Ingia unaimba na.
So unapata
Electbug.
O engineer pia anacheza na hapa do na feel
kuna change
una feel kuna kitu kingine ni kitu kidogo lakini ukisikia tu venye inapiga surround hiyo sound sasa inatokea
kana ngena story ya Brooklyn Boys walikuja na DJ
wa Ngwariti
ile Brooklyn Boys wanatembea na wasanii atinani na DJ wao inafaa kwa hivyo wewe kama msanii unafaa kuwa na engineer yako ama mtu tu yosimamia production yako lazima akuwe nao kama unaenda concert gig usiende huko solo to collect bag au ndo na control vile na sound
wewe acha hata unafaa kukompa na photographer sasa jana ndo msi ana kushadow kwa gig zako zote sound engineer yani
wewe unaje una picha sure
wewe nilikuwa na uchili interview ya Butros niliona tu some film la anasema yeye
Butros alikuwa interview nani
alidu
alikuwa kwa interview flani Drill Digest. Sasa nilikuwa na cheki anasema shout out Drill Digest. Alikuwa anasema
shout out Butros.
Anasema nini?
Munene. Nili alikuwa anasema lazima ujitake kaa company kwanza ndio pia watu wakuchukulie na hiyo heaviness na pia wewe uweze kumekio do. Unajua ukijichukulia wewe individually na hauna distribution ya marketing ya kuna wasee yani hauta grow kaa company. Hautakuwa na hiyo budget pia inaweza hold at gig jo unajua niko na wasee. So pia ni wise hapo kama msanii ku expand into business. Bana hiyo saidia sana.
Obviously lakini sindia ni interest inza kwa mimi nataka tu kurap kuna mtu ananisimamia lakini kuna wale wako heavily involved
si interest okay ni interest ni but interest. Mimi naweza sema tu lack of knowledge is ignorance hiyo kitu tangu nikam kujua juu kuna time mob yenyewe saa zingine tunakuliwangwa juu tujui tu basically juu ujui tu na utaenda na si uenda because hatuna hiyo knowledge so mimi naweza sema tu kilan more ai tunaimaji ma king
but umeongelea story ya sound engineer sana mimi nadai kuuliza other than Kenya tuko na ma sound engineer
Claymo pekee ama
tuko na a pool tukisema yenyewe pool of sound
okay, so ama, so hapo naweza sema mimi nimesikia
yes, unaenda tu na vitu usikia and product usikia
sasa ndo nasema mimi nimesikia nimesikia mangoma kadhaa za na si wajui lakini nimesikia me at least kuna wasi wanajaribu na sana hata si wanajaribu wana work ku perfect sound because kiangalia kaka kina Ethan muziki for example huyo jamani sound engineer mpom mwenyewe anajulikana unaona kuna ma producer wengine wa ngori wana sound engineer inatokea fiti wewe umesikia ngoma za kina Brocode flani zinaitwa maisha kuna producer flani anaitwa Gidi o producer ni mngori lakini sasa unaona ni evolution tuna time ya growth
na learning so, yake
mimi nasema tukipati okay, hata situkipati sahii ngoja hizi project ya mwaka bro usikie. So ni vile sasa noma tu niyo identification na kujibrand hadi hao wenyewe bado hajajitambua enough kujileta kwa
kujitokeza
wakam waseme nini bado kuna yani
sidhani kama ni idea imekuwa open ni juu hadi ukiangalia MKS tuki double back juka tuko na ningesema kati tuko na hiyo tungekuwa na hiyo pool ama tuko na hiyo pool as an engineer hadi performances za wasanii wetu zingekuwa in a certain direction ingekuwa zinatokea
hata si ndio mimi ndio niuliza ngoma mnasikiaga ambao msanii unasikiaga wa Kenya end product nayo ni tukianza kusema ma tukao kutopi hizo hatuwezi sema na sawa na ngoma yake na mixo hata Kenya kwanza wote mamtoa
ilikuwa hiyo album yake mpya manzee sound
production
iliko kwa hiyo fuego one of the best
no sasa tunamtoa juu huo mambo yake ni ya majuu calligraphy tunaongelea sama top dog production yake kwa ajetik nani mwingine hiyo tunasema
sauti soul acha kwanza tuingie
sauti soul ni
sauti soul generation na tukiingilia soul generation hata hao ndo walikuwa kwa akili yangu tukiingilia pia kina King Kaka. Kina King Kaka walitoa kina Fena. Wasio by the way kuna muziki safi. Kina utile.
Lakini nina shida ni mimi kama
okay acha
calligraph.
Si kaka.
Wewe ni engineer wangu. Sasa ni eti wewe unaweza wewe kazi yako ni una watu na mimi. Mimi pia kama msanii sitaki kuona step step kila mali ama
okay.
Wewe kama msanii unachaja ama map coming artist
mimi sio ni hiyo si shida. Shida ni unakumbuka ile siku ukisema ile story ya jua kali ile au mademo akiimba kuna mademo wengi wanaimba ma BVG lakini hatuwajui kwa mangoma kwa mangoma za jua kali most na hizo za kali sound ni the same tu yani hizo ukisikia hizo ma vocals ni ma vocals ngori ngori lakini hakuna recognition au mademo
true.
Au kutake stand wa seme mimi ni msanii ama waende na hiyo stand.
Ni pia marketing kama mimi kama msanii album yangu ikitoka au tunawapatia credit. Naweza credit kwa sahi kwa mtandao. Sasa hizi kama kitambo tu kuna tape maandiko ama CD. Sasa hizi zo credit sasa wanafaa make sure quality wako quality wako. Yes. Kama si pesa kata simu. Kwa sema nini?
Kwa credits,
sema, credits. Mimi kama msanii mimi nafaa ku make sure hao watu wa netwaje. Yeah, nafaa. Inafaa tuna make sure my engineer nimewaeka kwa kama ni ngoma fulani limixiwa na nani, producer mgeni alimake beat. Nani nini nifaa hao tunafaa tuna credit. But the moment ngoma unasikia ni kali kama ngoma ya kutopizo. Ukienda kwa credit zake ziko una tu hizi jina kwa sasa hizi kwa Kenya production ya majuni safi. Kenya pia unafaa kwa hivyo. Magic Senga pia kuna time Magic Senga baadhi alikuwa ame akona streak yani ngoma kali kali zinatoka ni production yake. Hiyo run pia nafaa naangalia lakini ni story nyingine. But point is ni sawa msikia hapo hivi.
Lakini mi kidogo naye mi hapa mkikompare album ya Calligraphy Invisible Current to Fuego ya Octopizzo azizi hizo ni 2DS colleague nyingine
ndio kama na nimesema Octopizzo tunamtoka hiyo kama matop dogo huyo mambo yake na mix wa majuu unaweza sikia tu production ya Octopizzo kwanza kitambo na
mbele lakini kuna watu wana nini Kenya na sound yao ni kwa fit mbaya
ndio nimekwambia ni either ama producer ama engineer kirudile story ya for the culture mbono tu support au mix mango mazao ama useme tu wakanao kwa project fulani wasikie pia vile mambo yako ni clean na ku trust enough umeze kukon hivyo
ndio unaona for hiyo album ya Calligraphy in specific kuna rada nyingine alijaribu kufanya rada marapo na kwa muda
lyrics
with their song yenye unasikia wanameka kwaya kanini hizo tumunizi nini ma vocals na mimi feel hapo naye kwa hiyo album aligamis mbaya ya Calligraphy mpya
Invisible Current
juna feel kuna zingine yenye wangepata watu wanajua kuimba najua kuna watu wako na sauti kwa unapiga shughuli fulani juu kiangalia kuna mapro kwa unapiga tu shughuli fulani make sure umeipiga tu safi tu design Leo pia nimekuwa nikisikiza maalbum kadhaa za Kenya. Nimesikiza ile ya The Band, Simple Man. At The Band wapiga
kazi. Production yao pia ni tika. Wapia level wamefika.
Si level wamefika. At The Band ni wase. Sasa umuona ile story nilikuwa nakuambia ya awa na wana perform mangoma. Mpaka sasa alafu kama record. Au majamani masters of craft. Uo misikia ngoma zao tu since day one bro. Uliza kiatu. Nini? Kuna ngoma flow yao inaitwa PDO alitengeneza na Kaskazini. Yo by the way nakunga one of the best underrated songs nilizosema.
Yeah, At The Band.
Hey, najua hawa jamaa alikuwa sikiza leo nikasema yeye nafatu na kwa tu na episode flani tu wenyewe.
Hey, kuna bridge flani inaitwa inaenda ngati and when it rains na huko utaona huja beba umbrella just call my name I'll dry the place tutadhani hata uko Mandera. Alafu chorus inakuja ati anasema nina PDA PDA ninapea dem attention.
Oh na jengo PDA. Ah hiyo ngome inakonga mbaya.
Ukweli mimi nene.
Nikiangalia album zao unapata ngoma ziko hapo ama ngoma ati na kwa quote unquote hit song. Ukikompia na hizo ngoma zingine kwa album.
Hizo ndo kali. Okay,
ngoma ni kali lakini unapata ati yenye imehit. Kama hii Simple Man kwa isikia. My Daber peke yake ndo.
Kwa hiyo ile ngoma yako.
Nilisikia kakukwa tu mmejo.
Ngoma gani? Ile. Oh yeah, ngoma ni mbaya.
Alayo unapata. Ay, ati hindi unapata. Hindi unapigwa rotation. My Daber.
Bana.
Na venye
Mutola.
Walevi nalipuishia wimbo.
Ile. Okay, mina feel tu ni message ya wasi. Unaona vitu na kushow. Kuna messages tu fulani wase upenda kusikia. Mai Jaber, unakunywa nini? Wale tumeleta. So necessarily kuna msee aliniambia anaitwa Mutola. Aliniambia ati vile alisikianga hiyo ngoma kabla itoki. Naambia ati ngoma iko chini bunda. Ingoma hata itamake. Unanipata? Lakini sasa kuna aspect sasa pia ya pia Kenya vile sequence zake za kuhit. Na unajua mimi nilimpata vile alikuwa anamaanisha. Jonye yeye ni mse musical anachezanga ma jazz manini manini. Sasa lakini ye, pia kuna saturation ya music pia wasio wanafaa kukamu understand. Hiyo pia ina create
PDA.
Cheki vile ni simple ina rock man. Lakini sasa we sijui hiyo Jaber my Jaber.
Plus nikasikia album ya Nyashinski inaitwa Lucky You. Yopia ukipeleka tu vizuri unapata. Anjo Nyashinski pia ni msanii mwingine very hard ku understand na pia.
Not very hard. Okay, okay see ni hard. Juu ebu kuna ngoma fulani hii yake ile alipiganga Black and White. Ile alikuwa na master inaendaje hiyo?
Hello.
Yo hello. Ukisikia hiyo ngoma ameiandika na true authentic yani kigenge ile ya zamani yani ile na mami Kiswahili anatumia wordplay ni most of the people mean I feel watasikia Nyashinski because of the vibe but not as on what he
said na nini
na mimi na feel yeye ni mse by the way you speak
no.
Lord Nyash
oni msakta oni najua ni kitu watu waeleni oni mtu walikuwa kwa nitoa jide kidi ya ni gang walikuwa hatu wanda unispita
hiyo ndo sasa sindo nakombia ni power yake
peni yake sini anda utabolezi
man ebu imagine sasa ya meimodernize na kina ngoma gani pia ile yani nimesikia Nash buda
Nash juu kuna design plan apiga vitu zake simple uvichu kuikompria na jua
ngoja ile ngoma tulikuwa tunasikia every time ile some say a fool never changes mind well maybe I'm a fool for
baby
hebu sikia hiyo storytelling vile ataanza kutoka mob tuweze ni maana mlozo na alafu tena story inaendelea kwa video production sasa hiyo ndo nilikuwa naongelea. Ebu angalia, msee amekupeleka through a beautiful story. Audio ni tamu unasikia. Sasa mimi na imagine hiyo process tu. Alafu video sasa hebu imagine hiyo video ni storyline. Wao producer sasa alikuwa anafikiria nini? Wao ni producer alikuwa ametap in kwa ngoma mbaya.
Ha, yeah, azim.
Lakini aone za tell, aone tu za tell product. wako heavily involved kwa production. Hata kama ni wasanii at the end of the day. Utukanya Shinsky sauti so hiyo.
Sprinka. Nikasikia nitoaje. Zima ningesikia debut album hapo ya Jua Kali.
Allah.
Ngili. So hiyo pia ni mjama mko hapo. Kali pia alipiga shughuli. Album yake pia hadi ukisikiza sai. Si,
ano,
ya Jua Kali album yake ya kwanza. Ni album iko na value lakini seme tu it's a good album. Ukiangalia tu venye alipiga shughuli na consider ti ini 2000 and
some. Atomi umeni hit. Kuna jama fulani pia anaimbanga reggae.
Okay.
Yeah. What? Jina yake Ganabi. Galo. Fuck. Jina yake imenipotea. Mimi sijaisikia reggae beautiful you bro ever in my life. What? Na alipass ati alipass juu ya road accident akitoka birthday ya sister yake. Mpaka nilisemanga wasindi walinisikizishanga hiyo ngoma. Hizo mangoma ndakuja kuwachezea. Sijui niliaje nilisahau. Buda, you ni one great talent to lead. God yani alichukua. What? Ndo asikizishe hiyo ngoma mwende mmedinayo. Alikuwa naishi Jerry by the way. Hapa tu Jerry. Sasa ndio maana jo. Na ni mpaka naonyeshwa Kenya yeye ndio ile na quality of music jo. Afu na imagine hiyo time na mpaka kuna mavida manini na ni mangoma kibao. Respect jo.
Respect manze. Rest in peace
wala.
But I guess hii ni ya production ni topic ingine broad sana yenye nitaji pia nazipoga sequence jodi in terms of audio hadi tume scratch to surface to
true mean I think tunaweza expound sana so leo tunagusia pia tu mafisi zetu on top
Edwardi Michael Carpenter wanajua mjui 19 na mjui watoto wa Island sawa lakini ni sawa lakini naweza credit Mook na yao ndaendelea kwa credit in terms of wakaitikia nini wanashoe na tu love hawajabondeana wewe sati wewe unaimba kama nikufiche walai unaweza tu pia unaweza kama kwa tuko hood moja wewe unaimba
si ka tuko
tuna link up hivyo for
the hata cha hood yani au majambo hivyo ndio mimi bendeo niliona na wao
na si ni hivyo tu
kimani babies
pale tukikua kiwani yani umetokea juu kufiti yo rada walai uzuri wako equipped na everything they need yo I have a guitar in the house you need to pull up but nini pull up
au lakini hivyo tu ndo wanapushiana jadi watu na ni vijana tu ni vijana wadogo wanafanya
sasa noma ni au wananga hiyo hustle sasa
au wanafanya wani
lifu yeye wamejibamba haya tu iko oya
jibamba alafu mnaanza kumsikia bure ona kina kausha kina zijikogs ni hao la 19
my g
but for a producer hii ni ki yani nimekuwa tu nikiona tu kwa mneti is it essential producer ajue mi ako ajue instrument instrument moja ama kwa musical
okay
on saka na jali pia
si hata ndio hiyo exactly lakini for the day we are in it's very possible for a producer to be earning millions na hata ajui kushika guitar hata kitu hata music yenyewe hajui bro na ana make do but ndo hapo sasa nimekwambia kuna special way of production kama mse anajua kuplay your instrument mse akikweki hivyo guitar achukue hiyo beza amekwekea beza amekwekea unasikia ameanza kuwekea ma beat pad up hivyo za
lakini hiyo pia hiyo ni kidhani hiyo pia sahihi
wewe unafikiri
sahihi age tuko na kinajua kitambo kabla vitu zikuwe simple like kwa laptop moja vitu ni kwa at least kuna vitu lazima kwa hands on saa hii kila kitu kwa kama ile video nilionyesha kila kitu iko tuko kwa
program
kila tu iko tu unaona so mimi lazima nije kupiga ati jazz nitwaje violin hapa tu mimi ni hapa tu ni vile tu mimi nasikia na sound msawa sio time tuko na pale tunaenda ni interest takuokolea kama producer. Mimi nataka kulani
keyboard okay, na guitar. Okay, 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 okay. By the way,
like,
point, point gori, by
the moment, the moment una kila kitu iko compressed kwa one thing, unaweza fanya kitu sini hivyo, mimi sitaki
plan. Hebu nikuulize sasa, wewe unaona itakuwa beneficial ama itakuwa itakuwa kitu mbaya?
Downfall.
Downfall. Yeah.
Ni beneficial.
Na the system inaenda ku inaendelea kuwa programmed
kitu kiko by the time nafika 2050 technology itakuwa area tujaiona, God willing, inshallah tukiwa alive
50 hata ni mbali
2030
my G. Mimi nasema that's tutoke sama ende tuko 2050
shit maybe 2030 wewe mtoto utakuwa na tree
so stia 2050
2030
sasa kila kitu ni inakuwa technologized hivyo, kila kitu inakuwa kwa gadget. Hizo magita unasema si lazima nijue kulani physically, nenze kwa papiano mimi nifanye mambo yangu. Lakini wale true music lovers wale wanataka wanasikia hao ndo kama unapata kuna watu wako na instrument fulani kwa nyumba zao za kitambo, wanakuambia ni gani hii, ni ya Japan hii, imetoka sijui wapi Afrika, watu kama wana collecting instrument, yani wanajua pia pale dunia inaenda hizi vitu hazitakuwa. So ni mimi at the same time ni lost kama music lover, watu wanapenda physical instrument.
Na wewe
mimi take yangu
on your story ya vitu zinakuwa too much programmed. Sasa
nakuwa compressed kwa one gadget.
Vya mesema tuta depend on the nini.
The easy ama the hard. Na hakuna the hard way. The hard way ni useme sayo 2050 itafika hata ujula mda gitena. Kajua kumtoto wa 2050. Wejua kuna instrument itafika mahali, kuna instrument itakuwa physically. Sawa, zitakuwa tutachatu kwa
producer. Zitakuwa zachezo hapo na robot.
Jusa hii ndo upate ile nituaje ile yo stuff
harmonica
ya hiyo ni very ni always ipata kwa supermarket at adwa tu ipate tu tumeipata sindio ndio is going production siju, lakini si ati
sijui hiyo ni instrument nyingine ngori unaona. Sasa hiyo ndo kitu watu walifail. Kuna time when they see kwa to hii harmonica zilikuwa mob. Sasa tuko tunajua unajua harmonica ni instrument bro. Yeah. Ni instrument as in what to play 2050 ndio inatoa ngoma
2050 1 to 10. Nambio kwa kitu itakuwa na exist. For scale of 1 to 10 itakuwa na exist. 10 mingi, 1, moja hivo.
Okay, wacha ni
sema. In percentage itamu.
Hey, yoni, yoni, yoni fiti. Naeza sema.
Lakini sound itabaki kwa nini jiko imeko.
Isha
recording okay. All many ways.
Naeza sema 6. Mbona?
Itakuwa.
Hey, 6. Mm-hmm. Mbona itakuwa. Mm-hmm. Jibado kuna wasi, wameyeka nini playing yao. Yeah. Literally, mm-hmm. Kwa tradition yao wame makao
bwana lakini pia
kuna hadi wale wa familia jo kuna vitu fulani tu zinakonga tu
pasta hata watu wao wakiplay.
Sasa lakini pia kumgaa watu tuseme technology jafikia, kuna watu kuna unena kuna watu mmoja kuna watu wakoocha wanajenga instrument ni sawa lakini hawajui wakikuja huku hiyo kitu wanajenga hiyo sound ita make up isha compress isha kwa mahali kwa program tu flani inaweza tumia. Au sasa imagine ukikuwa exposed to technology, unavyo nini naisha? Local change naisha. Then 2050, say 2050 technology pale itakuwa ni level nyingine.
Okay, though mimi na feel sasa preservation of it ndio itakuwa key. Sasa au my lovers. From your time kabla ifike 2050. Yeah. Sasa achievements za kama sasa mika saxophonist. By that time umesema view yako ya what will happen?
Ajui bado ana progress.
So Samika instrumentalist mimi nasema benefit yake ke nimeona.
Mm-hmm.
Nimeona wasee wana produce mangoma mob. Msee sasa anaweza produce ngoma daily. Jua kona akona kila hiyo hapo. Yaani yeye si lazima atiaite huyo yeka hizi. Mm-hmm. Hiyo ni benefit.
Mm-hmm.
But mimi kitu na feel sign inakuwa too much programmed. Aina feeling na soul. Hiyo tu ndo kitu ina hata. Ina hata hiyo aspect ya soul kwa hiyo instrument. Yeah,
soulfulness.
Ina hata tu hiyo soulfulness. Hiyo tu. Lakini instrument iko nini. So necessarily unajua yes, ukiplay kwa hiyo piano, hiyo sax, tutasikia fiti, tutasikia run. Mm. Lakini kuna ile huyo akikuja amekuwekea violin, ameacha print. Ameacha print.
Ametoa energy, huo mtu ndiye alikuwa na play usiku aliyokuwa.
Hiyo tu ndio kitu mimi na feel itakuwa miss na inaweza kuwa harmful kwetu kama ma instrumentalist kitu ikiendelea kukua.
Tuko hapo, the future is
okay, si necessarily hata unaona kuplay sa uzuri ni live, sasa lazima usitu play, lakini unajua kuna hiyo aspect pia kurecord. Mimi na katisikanga wase wameenda wamerecord tu masafu zao huko, anani feed ni play. Sasa yeye inanilead na nini? Sasa mnafaa kuni yes, si ati melodies zenu ni mbaya. I love your melodies. Lakini
sina kila nani ya.
Watu wengi sana. Watu wengi sana. Bana. Cheza chini. Though, at large jo, kuna hiyo interaction pia mse kuku. Sasa, jo, sijui ndasemaje. Kuna interaction moja ya studio session ilikuwa nayo na odds ya ku create Serebuka. Unaona Serebuka? Hiyo ni magic tuli create na odds. Juu tulianza scratch na hiyo beat na hiyo jamaa. Sasa yani hiyo kuanzia kwa horn section tuka dive chorus, ukasikia chorus tukaingia solo line na tulieka in different days at kuika in the same
people
day.
People are dead. Hiyo ngoma na shoes hiyo ngoma vile anza.
Gang people.
People are dead. Hiyo ni ya bana boy. Ding ding.
Na chink
seta Serebuka kutu
bu kende nana kwambia kauli na tu kama kwa kina bana boy hadi kisian bamza ukisikia unasikia tu yenyewe ilirekodi live hiyo tu my tu yani hizi vitu zinapigwa hapa kwa watu top kwa
ebu angalia inspiration ya bana boy ni mseka kina Fela Kuti. Fela Kuti alikuwa na mse wasi kama 15 kwa stage bro, ndio
kila mtu ana pistol
akodu lama
kila mtu ndio mmoja
akodu hapo ya jibamba kwa
ile cook studio ilikuwa bomb
cook studio alizaitwa ngwa kaendelea ndio ni ingedai ya disa yola
mbaya finance bro. So, lakini
Coca-Cola
si Coca-Cola lakini mimi naona pia ilikuwa baroda kama ya nani ya Safaricom live bro, pia hawezi tufeed sana pia wase wanafaa kukaa,
lakini ilikuwa poa juu inaletwa certain location wasanio different unakuja at least unajua na mnashare
hiyo ni mbaya wewe unajua ilipea watu kupasaje free
yoko kwa kumekita
wala yapo kwa kumekita yoli lalisha
sasa hiyo ni
trupa sivi sha
hivi tuwe nani na nani sasa wamekuwekea sijui nani anaku engineer sound sijui nani na
maproducer mpaka
sijui mtu mwingine wa Angola atilio
appreciate ini kwa kitu liko na link up watu wa Afrika anaya hiyo baroda sijika wanafuatu wa watu na watu watu nye email waliza kumbia nani
aye vibes I did shala
jo ye na die ya lie hizo sando baroda sifari kwa wanafua wapigi wana connect ma producer nini wana katu hawa na hiyo ganji wana pele kwanza we shule hawa ni toa jisifari kwa mtuji school of nini kwa suna di vitanda wana kasani wana dozo huko
mbana hiyo shule lakini minu wana ina camp trip naonanga ni kama itakoye na madrone in the next future pali teknolojia yao iko kwa sahi
nenare wako na
sahi kwa sahi
una mtu unajua unasoma huko
wewe ulisikia wapi wewe ni class ya nani
lakini huko kuna katu kuna dai
man
kinsi ni shule ya mabombe
si shule ya mabombe
sio mabombe mbona tu zama ya mabombe
sio mabombe
wao nadhani hao mabombe watu wayafanya safari kwa matapeleka
asini mani nini
sio kuna ni castare bro unajua castare bidhi kuanga na mabombe ati wengi most lakini sasa ni vile chuo pia level imekwa bro ina trip kuna wasee wa message yani ni mpesa foundation
hata yuko huko ni wale wengine kwa ni uradi
yuko watu wame
atoka hauna is come bro
bana
hivyo wewe ni troopers ndio wewe ni kusoma tu wewe ni wewe ndio sijaka yani ule unachambuaga
yani wewe udai
wewe uko yenyewe na tunachambua
ukipata na sekashi bana
uko demi na stories uko anaenda kufanya uko na zaidi
naweza giwala
naweza giza watu
lakini by the shout out 3C
Shout out.
Eh, hey, yeah, 3C pale kwanza tulikuwa back bench pale huko kona left.
Lita saini MP mali.
Hiyo kitu lazima by the lazima tuingize Lita kwa politics. Politics lazima 2020
hiyo. Tulikuwa kaivu na kumbuka kulikuwa mjama fulani aitwa Shweb na Shangao.
Shweb. Alikuwa
muenda lakini.
Wewe sasa ni shimeshi la kajo.
Anaka kuishi. Nime pali umwe nikumsha vile alikuwa anaishi. Yeye anaka kuishi. Eh,
joka lakini.
Sasa ndio nakwambia na fuck anaka kula life.
Wewe ni joka lakini.
Kumaanze. But in fact hata tuasamarizi hapa.
Nadi
ngeno apiga mini sod lazima tu apange.
Elon Musk amebuy Twitter.
Mwanda nafana rudisha Trump hivi Trump anze kubonga. Chore.
Wala iko ni Trump alichujua Twitter.
Yeah. Yeah. Usizo tweet zake leo jibonga.
Wala
mjamaa yuko Twitter. Platform zote actually.
Ade kufanya White House iban.
Kila alikuwa na tweet na yeye preso ana
anajamu.
Unajua jamaa vile alikuwa
na handle yake si ya handle yake personal ana tweet.
Ash Donald J. Trump.
Unajua vile jamaa jua alikuwa anangana influence kwa market ya forex wewe. Alikuwa kibonga hivi literally unasikia ati Trump amebonga. Yeye una feel impact ya president wewe wa United States of freaking
America. Kitu mwangu mla maana tuona Kanye West kama ni kana tu na mikumi like shikanishwa hivi. Hawa wanabonga. Yaani hawa wanabonga ni kama wani normal people hivyo. Wanabonga because for
John ni kama Twitter is a real place.
Mhm. Wanabonga tu akijisikia. Ni kama mtu wa kawaida. Jua ni famous kibonga tunaona. Ana mikmile kaza kubonga hivi, anabonga.
Kwanza ni kaza yake umra rukia.
Anaanza kubonga na bonga na bonga na bonga mwa nyamaza.
Kuna statement fulani nilikuwa na post hapo kwa Instagram kakata kwenye post. Sijui rada. Kwani uko na kuna restrictions za some words for kutumia?
Instagram pale. Instagram ina update wa daily bro. Anaweka tu mambo zao, mambo wezani nazo.
Hiyo ni close friends.
Sasa hizi mbaki naweza kuonyesha kama mtu kwa online. Usiki naweza kuona nani niambiwe kuonyesha kama mtu kwa active. Na hapo kwa wiki views tu. Na hapo green imewakasha.
Cheki. Niko na idea. Naweza taka tu pause alafu tu tweke ka 5 ama 10 minute minisode.
Si ndio wametu summarize tu ingetu minisode ingine safi hapo
kati. Patana hapo mbele ama nyuma.
Hapo mbele tu sahi kidogo.